afartan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo dhameystay xifdinta quraanka kariimka ah ayaa xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay waxaa lagu qabtay hoolka weyn ee beerta magaalada baydhabo xafladda oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid a maamulayaasha madaarista magaaladaasi baydhabo macalimiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo ugu horreyn macalimiintii ka qayb gashay munaasabadan qaarkood ayaa goobta ka hadlay waxa ayna ka warbixiyeen ahmiyadda ay islaamka u leedahay barashada diinta islaamka iyo sidoo kale baristeeda
rasuulka yiri khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama sharaf isuka filin qur'aanka ilaahay mankii barada adduunya aakhira maka saaro sida culimmada sheegaya meedhaa nankii qur'aanka ilaahay barada culumto dhan un fududaadaas qur'aanka ilaahay meel lafada in lakuweellada wasiil lakuweellada maqsad lakuweellada dadka hadda zamankan qur'aanka meel kuweelleena wasiila olka deerow iskoolkii qur'aanka meel lafada in lakuweellada maqsad ka ahaa mustaqbalka aakhira ikin adduunyaniha
wataaala hortoole nabo kasta ilaahay subxaanahu watacaala ha garow meebalahaladarajiraha mucjizo oo uus dadka kale ku bedelaya tusaale ahaan nabiyullaahi muusa calayhi salaam mucjizada usan la siiya meeba haytay meeba lagu burburiyaayay sixirka waqtigaas jiray waqtiga noo muusa laha daraayay meeba jartay sixir iyo meeba horumarka haya adduunyada meebalnaiskafaanojiray nabiyullaahi muusa calayhi salaam mucjizada ilaahay siiya meeba haytay burburinta la burburiyow sixirkii waqtigaasi jiray oo lakataa awoodisba tusaw yani tusaale ahaan waqtigii nabiyullaahi ciise calayhi salaam mayba horumarsanaayay in dhibigii iyo daawadii iyo dhakhtarnimada horumarsan
maamulaha macadka ardadan ay ka qalin jebinayeen ee daarunajax ayaa ugu dambeyn goobta ka hadlay waxa uuna u mahad celiyey waalidiinta iyo macalimiintii ardaydan wax soo baray
ahna saaxiibkay macalin xasan maybu waa macalin iidan qiimo badan oo ka sifaysan deganaan iyo cilmo iyo akhlaaq dhammaan waalidiintii ardaydan oo degee qur-aanka dhammaaytii maybaa la dardaarmay inay macalinka la garab surmo laku faa'iidaysado geeka maybaan tanin kucada inaysan ha garab istaagdan oo ardaydi tiidin iyo macalimkiin haweynaytan oo ha karaamaytan
madaarista ee lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka ah ayaa door weyn ka qaata soo saarista jiil ku ababsan barbaarinta wanaagsan ee diinta islaamka kuwaas oo si guud deegaanada iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka si weyn uga shaqeeya